Blog Talk Radio.
Thank you.
bantu babiri bihera ku bantu bake ariko bagatinyuka nabandi bakabijyamo kutavuga ngo twakoze ishyano abantu bantu bakabyumva twahemukiye abantu umuntu azicaye yice mu izina ryawe yice uceceke kubera iki niyo waba utarisheho ubu njyewe mfite ikibazo nawe njyewe naba ntari mubishe ukajya gukoresha izina ryanjye ngo wice nakwica nanjye ntabwo nakureka naho ibyindi by'isoni ngo abantu baratinya kuvuga wowe niba utarishe ngo nahaguruka bisabire imbabazi haguruka usabire imbabazi abishe mu izina ryawe nawe uvuga uti ntabwo bikwiye kubaho abatarabicanye ntabwo twabyemera waragiye no kwica mu izina ryanjye ukavuga ngo narwanaga ku nyungu za Kagame niyo mpamvu nishe ndakwihakana ntabwo wakora marorerwa mu izina ryanjye ngo nkureke ugende aho bihuriye batangiye kuvugira ngo interahamwe na FDR ngo abantu bumvikane nabo njye ntabwo nirirwa njye impaka kuri icyo ngicyo kubera ko I just wait for you at the right place and I'll hit you ntabwo rwose njye nta nubwo nanamushubije ntabwo nigize njya ariko birazwi ko there is a line that you can't cross hari umurongo udashobora kurengwa na rimwe bishoboka n'aba bita izo nterahamwe bagomba kuba bumva barabavugiye bagashyugumbwa n'ibi bigarasha bindi bikorana nabo bakumva ko babonye noneho ngo icyaha cyahindutse politiki zabo you never know what has hit them. You can't. Hari umurongo utarengwa ntibibaho. Kirazira namwe rubyiruko mubimenye. Ejo hatazagira ubabeshya. Ntibishoboka. Not by politics, not by land, not by sea, not by air. It will not happen. Yahera no ku bantu babiri bihera ku bantu bake ariko bagatinyuka n'abandi bakabijyamo bakavuga ngo twakoze ishyano abantu bantu bakabyumva twahemukiye abantu abatarabicanye ntabwo twabyemera waragiye no kwica mu izina ryanjye ukavuga ngo narwanaga ku nyungu za Kagame niyo mpamvu nishe ndakwihakana ntabwo wakora marorerwa mu izina ryanjye ngo nkureke ugende aho bihuriye umuntu azicaye yice mu izina ryawe yice uceceke kubera iki niyo waba utarisheho ubu njyewe mfite ikibazo nawe njyewe naba ntari mubishe ukajya gukoresha izina ryanjye ngo wice nakwica nanjye ntabwo nakureka naho ibyindi by'isoni ngo abantu baratinya kuvuga wowe niba utarishe ngo nahaguruka bisabire imbabazi haguruka usabire imbabazi abishe mu izina ryawe nawe uvuga uti ntabwo bikwiye
Byashize amezi hafi abiri atatarashira hatangijwe gahunda igamije kugira ngo ikangure abantu kwinjira muri gahunda y'umwe n'ubwiyunge kubwizanya ukuri ku bibazo byabaye mu Rwanda dore ko igihugu cyahuye n'ibibazo bikomeye cyane ubwo genocide nyine yibasira ku bwoko bw'abatutsi bakaba bati rero mu gushakisha umuti nyawo w'ibibazo bihari harimo gahunda yiswe ndi umunyarwanda mbere batangiye bavuga ko ari gahunda yo gusabana imbabazi ariko ubu ngo ni gahunda yiswe ndi umunyarwanda iyi gahunda Theo urabizi ko mu mpera z'icyumweru gishize abagize Unity Club n'abayobozi batandukanye bagize gutya bagahurira mu mwiherero wabereye mu ntara y'Iburasirazuba ubwo baganiraga bungunaga ibitekerezo kuri iyi gahunda ari nako bagenda bakangurirwa gusaba imbabazi yabwo iyi gahunda yagejeje gukurikiraho nawe
gahunda ndi umunyarwanda nyine ni gahunda yatekerejwe cyane cyane hagamijwe kugira ngo abanyarwanda bumve ko nyine ari abanyarwanda abishaka kugira ati twebwe twumva aho kuba umuhutu aho kuba umututsi aho kuba umutwa twishimiye uko turi uko turi turi abanyarwanda ati ibyo kuvuga ubwoko cyangwa iki ni ibintu biri mu mateka y'u Rwanda nta wabyirengagiza atariko nanone ntago ari byo umuntu yagombye gushyira imbere icya mbere ni ugushyira imbere k'umuntu ari umunyarwanda igahunda rero nkuko yavugaga ya inzego zitandukanye zayitekerejeho cyane cyane urubyiruko rukaba ari rwo rwagiye rukora amatsinda atandukanye mu rwego rwo kugira ngo barusheho gusobanukirwa n'iyi gahunda
ariko uvuze nk'urubyiruko ni na gahunda ishyizwe imbere cyane na ministeri ifite urubyiruko mu nshingano zayo
yes ndi navugaga ndibuka ko mu minsi ishize ngira ngo ni mu karere ka Gisagara nibwo namenye amakuru y'uko urubyiruko ahangaha muri aka karere hari mu kwezi kwa gatanu niba nibuka neza urubyiruko rusaga hafi 500 rwari rwitabiriye igikorwa cya Youth Connect Dialogue cyateguye nyine muri kwa kwezi bakoze itsinda ryitwa Ndi Umunyarwanda nyuma yo gukira ibikomere by'umutima bari bamaranye igihe batuye na Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 abandi naho abandi nyine bakavuga ko bagifite ipfunwe baterwaga no kuba ababyeyi ndetse n'abavandimwe ndetse nabo mu miryango yabo barakoze Jenoside aha ngaho ugasanga ariho ahanini byatumye iyi gahunda itangira ndibuka ko icyo gihe hari Bamungu Matias ni umunyangarekuta ushinzwe amashuri abanza nayisumbuye akaba yarasabye urubyiruko rw'imbaraga z'igihugu kudaheranwa n'agahinda n'ipfunwe ahubwo rukwigira icyizere ari nako ruharanira kwigira ibi ngibi akaba yabitangaje muri kara karere ntangira ngo ntabwo ari haragusa no mu turere dutandukanye na hirya no hino urubyiruko rwagiye ruhuzwa rukavuga kuri iyi gahunda
icyo gihe Diane haje no kuba inama ikomeye cyane hari kuri Hotel Serena niho yabereye ibo n'abayobozi bakuru b'igihugu ubwo bamwe mu bayobozi batandukanye bagiye bagaragara bahaguruka kubati njyewe mu izina ry'abarunaka na barunaka nyisabye imbabazi
ubundi bijya gutangira ubundi byatangijwe n'uri ya muhanzi ari no ari kaba sigari honorable bamoriki ubwo yatangaga guhamya turi mu gihe cyo kwibuka mu kwezi kwa kane none nyuma yaho yaje gushaka abahanzi bagenzi be babishyira hamwe nyine bo muri ayo moko atandukanye bakavatirika tujye tubwizanya ukuri wa mugani ko kwabantu babwira n'ukuri kugira ngo barusheho gukira ibikomere byo ku mutima nyuma yaho nibwo batangira gushaka abaterankunga begereye iriya ministeri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga begera harya Imbuto Foundation n'abandi bantu batandukanye barabafasha kuko none iyo gahunda batangira kugenda bayiganira mu turere dutandukanye buriya cyagiye kuri Serena bari barangije kuzenguruka uturere 15 basigaye kugera mu tundi 15 icyo cyari icyiciro cya mbere gisozwa ariho bari batumiye abayobozi batandukanye barimo na nyakubahwa perezida wa Repubulika barimo n'abandi bayobozi bose bo muri iki gihugu nyuma yaho rero yashyiragiye cyo muri Serena nibwo bakomeje none gahunda iyo gukomeza no kuganira n'ibindi byiciro bitandukanye
by'abanyamakuru n'abanyamakuru
nabo twagezweho tujya la Paris Gashora ari naho twe twagezeyo none twe twumva tufite urujijo ubwo guhora bavuga ibintu by'abamoriki byo gusaba imbabazi abahutu abatutsi none twe turavuga no mureke twe tuzi ko turi abanyarwanda iyi gahunda ibe ndi umunyarwanda nige twe duhaguruka tuvuze tuti ni ndi umunyarwanda
ntabyo kubanga mu kwangaha cyane ko hari wibisigaye bicanga ngo bakubwira ati nta moko mu Rwanda abandi bakusanga bari
kuyavuga yes oya ibyo bya moko reka tuvugishe kuri hari umuntu wishyiramo ibya moko akabishyira imbere abaraho no kubwira ati ibyo birakureba ariko ntuzabyikoreshe ngo ubangamye inyungu cyangwa uburenganzira bwa mugenzi wawe ibyo ngibyo ni amateka
mukanya
hari n'abandi bakubwira ati icyambere nuko umunyarwanda ariko benshi ntekereza ko bakubwira ko icyambere nuko umuntu ari umunyarwanda
mukanya twavuga rero ko ministeri ifite urubyiruko mu nshingano zayo ariyo usanga isa nkaho irangaje imbere iki gikorwa ariyo iha umugisha igikorwa cyane cyangwa se ikangura abantu kukitabira nibidukundira turaza kuvugana na ministre Jean Philbert Nsengimana kugira ngo agire byinshi agenda adusobanura ndabona ku murongo wa telefone twamubonye mwaramutse minister yego murumvikana kuri Radio Flash FM mu kiganiro Good Morning Rwanda tubahaye ikaze hari gahunda yiswe Ndi Umunyarwanda mu mpera z'icyumweru gishize hakaba hari abayobozi batandukanye bagize Unity Club bahuriye mu burasirazuba bayiganiraho iyi gahunda ubungubu kuva yatangira igeze he nyakubahwa minisitiri
nk'uko mubizi yagiye igira ibyiciro bitandukanye icyiciro cya mbere cyashojwe muri Serena mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu na nyakubahwa perezida Turuka na First Lady icyo cyiciro kikaba cyarageze ku bajene muri disitirigiti zigera kuri 15 nyuma yaho twarakomeje na disitirigiti zisigaye zose zararangiye hanyuma rero nk'uko mwagiye mubyumva mu biganiro bitandukanye hafashwe icyemezo cy'uko iyi gahunda yagera ku banyarwanda bose ntiyihererwe n'urubyiruko gusa akabari mu rwego rero none dufitanye ubufatanye na Unity Club kugira ngo iyi gahunda igere no ku bindi byiciro by'abanyarwanda harimo n'abakuru.
Mise abantu bavuga ko igitangira bona urubyiruko ruyirimo koko ariko aho bavugiye ngo ibaye abanyarwanda bose ahubwo yagiwemo n'abayobozi kandi batari mu rubyiruko bityo urubyiruko rukaruta cyiyumvamo mubibona mute?
Ntabari ibyo urubyiruko rucyayibonamo cyane nta sinzi niba warashoboye kugera mu turere tundi twagiyemo mu cyumweru cyose twatugikora na njye ubwanjye nigiriye Huye ariko na za Ngoma Kirije n'ahandi urubyiruko rucyayibonamo nk'uko rwabibonagamo mbere ahubwo urubyiruko rukwiye kwishimira yuko ku gitekerezo cyabo havuyemo gahunda kandi ikazaba ibaye gahunda y'igihugu.
None abantu bakibaza mbere yari Youth Connect Dialogue none ubu yabaye ndi umunyarwanda ese iyo muyirekera izina yari ifite wenda ikagera ku banyarwanda bose igifite iryo zina musanga hari icyo byari kubangamiraho?
Ntacyo byari bibangamiye usibye kurabona ko abanyarwanda benshi mu rurimi rw'ikinyarwanda iyo Youth Connect Dialogue umuturage uri mu cyaro utumva icyongereza yumva iki uwumva urwo icyongereza birumvikana yumva ikigendereye yumva ko ari urubyiruko yumva ko ari abantu bahura yumva ko ari abantu baganira ariko noneho utumva icyongereza nta kintu yumva niyo mpamvu twashatse kugenekereza tukareba mu kinyarwanda izina ryaba rikwiye kandi rijyanye n'intego ya gahunda.
Hanyuma muri gahunda hari n'abantu bayita ngo ni gahunda ya Bamporiki na Rucagu bakaba bati ni gahunda yo kuvuga ngo abahutu ngo basabe imbabazi abatutsi kandi wenda harimo abatarakoze ibyaha mwebwe mubona bikwiriye ko umuntu utarakoze icyaha yasaba imbabazi?
Icyo cya mbere cyo kwita ayo mazina ibyo nakubwira yuko ariko nta kintu byakora ngo buri abantu baza bakunenga bakirwanya n'ubwo cyaba ari kizima kuyitirira umuntu no kuyipfobya ubwo rero nduga nta kintu navuga ntabwo ari gahunda y'umuntu ni gahunda y'igihugu. Icya kabiri rero kigerekeranye no gusaba imbabazi abantu bajya bumva impamvu n'ijambo imbabazi rizamo turi kuganira ku mateka y'u Rwanda turi kuganira ku Bunyarwanda turaganira ku kintu cyasenye Ubunyarwanda nk'uko mwabyumvise mu ijambo rimwe kwa tuga Afurika iki gihugu u Rwanda rwigeze gupfa hari ubu u Rwanda rwapfuye Ubunyarwanda burapfa uyu munsi turi gusubiza amaso inyuma kugira ngo turebe icyo twubakiyeho muri ayo mateka mabi yaranze igihugu cyacu hari abayakomerekeye nari n'ibikomere byinshi cyane kereka rero batubwire undi muti babonye ariko twebwe dusanga imbabazi niyo muti bikomere byatewe n'amateka akomeye kandi mabi igihugu cyacu cyanyuzemo ubutabera bwakoze akazi kabwo ariko ntibihagije kugira ngo bugere ku mutima wa buri wese kugira ngo tubane dufite mu cyizere n'abanyarwanda.
Minisitiri, niba abantu batiyumvamo amoko cyane cyane ko nta naba mu Rwanda ariko abantu babwirwa ninde usaba imbabazi?
Mu gihe twaganiraga rugo na dore rugero rwiza cyane yavuze ati ikibazo cy'abana twarifotozaga ati hari ubwo wakuzaniraga ifoto urabizi ko yazaga nyuma y'igihe kirekire amaze kwihanagura ugasanga bagufashe bagufotoye wasamye abantu hari abantu bangaga kureba ifoto yabo ngo ntabwo nasaga neza muri iyi foto ariko iba ari iyawe ni amateka yawe abasaba imbabazi yumva ko hari umuntu wababaje bikuvuye ku mutima ugomba kumusaba imbabazi kugira ngo yumve ko mwiyunze wumvise ko nta muntu wababaje nta mpamvu yo kwirirwa usaba imbabazi wumvise ko nta muntu witeze yuko wamusaba imbabazi kuko yakubabaje nta mpamvu yo kwirirwa umusaba imbabazi ariko nawe ukoze wisuzumye umutimanama wawe ukumva wemeranywa uhamanywa n'umutima wawe ko hari umuntu wababaje ko hari icyo washoboraga gukora utakoze njye nakugira inama yo kwatera intambwe ugasaba uwo muntu imbabazi kugira ngo mukomeze mubane kandi mubane mufite icyizere.
Nyakubahwa Minister, mu mwiherero mwari murimo hariya igabiro na Unity Club Rucagu Boniface yavuze ko ngo abahutu bafite ikibyimba cy'uko bishe abatutsi kari ya Kageni akavuga ko ngo kugira ngo rero icyo kibyimba gikire buri muhutu agomba kwikanda adakomerekeje kandi atatasize inkovu ngo hagaminjirwamo n'icyomoro ngo hanyuma bityo ngo abatutsi nabo bafite ikibyimba cy'uko bishwe n'abahutu bara abaturanyi babo barashingiranaga ngo ubwo ikibyimba cy'abahutu nigikira n'icy'abatutsi kizakira batanga imbabazi none mwese ko mubivuze
nago nakomerekeza kwa magambo ko ntago nari mari yabivuga ngo nenze context yabivugiyemo ariko igihari cyo tugomba kwemera nuko genocide yakorewe abatutsi yakozwe n'abahutu ntabwo ari abahutu bose ariko nabo tubabikoze nkuko byasobanuwe kizima abo bantu bakunda kubitindaho niba hari abatutsi bari hari bavuga bati abo tubagiye muciye hari uwamenye uwamumuciye hari uwamenye uwamwiciye hari n'utaramumwiciye hari n'abataramenya aho imibiri y'ababo iri kugeza kuri uyu munsi nk'uwo muntu ugerageje kwishyira mu mwanya we urumva yavuga ngo niciwe nande
none minisita
akeneye ijambo rituruka kuri ndi kugira ngo yumve aruhutse ku mutima
minisita hari ifoto yawe nka minisitire igaragara ku kinyamakuru gie.com hasi banditseho ngo minisitire Nsengimana ari gusaba imbabazi w'abiganye mu iseminari wabasabwe imbabazi z'iki minisitire
bari abasore twariganye uyu munsi twese turi abagabo dufite ingo turubatse bari abasore twariganye twarakundanye twagiranye ibihe ariko muri 1994 ubwo bari bari mu mage imiryango yabishyira njyewe nari nibereye iwacu nari nicaye ntacyo nashoboraga gukora muri uwo mwanya ngo ndagenda ngo mbakize ariko hari ikintu umuntu yashoboraga gukora nubwo cyaba gitoya ukagerageza aho nabaga ndi nari kumwe n'abandi ese twaricaye turabiganira turavuga tutese dukora iki kugira ngo tugire icyo twahindura kuri iyo situasiyo nubwo tutari wenda kunyagarika uburundu ariko se icyo kiganiro cyarabaye ubwo bushake bwarabaye uku guhaguruka kwarabaye ese nyuma yaho byagenze bite nyuma yaho jenoside ikirangira naragiye ndabareba ndavuga ngo mwihangane naragiye ndabashasha hari icyo nakoze ibyo byose rero kugira ngo abantu bumve ko ntabwo icyaha ari ukuvuga ngo waragiye wiruka ku muntu cyangwa agiye mu gitero urica abakristo bagombye kubyumva ko buri gitondo ku cyumweru baragenda bavuga ngo dusabye imbabazi ku byo twakoze ku byo tutakoze twagombaga gukora n'ibyo twirengeje gutunganya nimbona umuntu wahaguruka avuga ngo ntacyo twirengeje gutunganya nta na kimwe mbona nagomba gukora ntakoze uwo nguwo rwose kugira ngo namusaba ko bazanamushyira mu gitabo cy'intwari
none minisitiri aho ngaho ni ukuba ko ufite icyo wishinja ni nayo mpamvu usaba imbabazi none wasaba imbabazi mu izina ry'abahutu bose mu gihiriri cyangwa urazisabira nka Jean Philbert Nsengimana
umwanditsi wo kugihigeza avuga ko ariwe ngiye nasaba imbabazi
ni uko hari abazi
ibi ni urugendo rw'umuntu ku giti cye ni ikintu kigomba kuza ku mutima wawe ni ikintu cyawe ku giti cyawe kigomba kuza mu gihe wumva yuko hari icyo wemeranga n'umutima wawe nta muntu ntagaragahato
ni ukuvuga ko bigitangira bano bayobozi barimo ba Rucyago na ba Mporiki bazisabwa mu izina ry'abahutu musanga barakoze amakosa
ariko ntawigeze abikora ibyo bintu rwose uzambwira ahantu ngo mu izina ry'abana rero ushobora gukora ikintu mu izina ry'abantu batagutuye
nyakubahwa minisita ubushize ubwo twari igashora nk'abanyamakuru nyine turi kumwe na minisiteri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga ndetse n'abantu bahanze bo muri Art for Peace Pasteur Antoine Rutayisire we ahagaze nko ku ruhande rw'abatutsi yaravuze ati jye nangaga abatutsi kubera ko bishe data muri 63 yangaga abahutu kubera ko bishe se muri 63 noneho ku ruhande rwanyu mwebwe nkurikije nk'ikiganiro gito tumaze kugirana mukavuga ko ubwo icyo kibyimba cyo gukanda cy'urwango kiri ku ruhande rw'abahutu gusa ko aribo bangaga abatutsi ese mu by'ukuri mubona ubwo butumwa mutabutwara mu ruhande rumwe gusa ko bishoboka ko hari n'abatutsi bangaga abahutu
none se ko wenyine utanze urugero rwa Pasteur Rutayisire none se urumva wataratuye ibyo Pasteur Rutayisire yakoze n'undi wese yabikora yaratuye icyo navuze ni kimeze nk'icyo na Pasteur Rutayisire avuze n'icyo abandi bavuga ntabwo ari ukuvuga ngo ni abahutu gusa basaba ubwaza abatutsi cyangwa ngo ni abahutu bafite icyo kibyimba nta nubwo nkunda kuvuga ngo kibyimba kuko abantu bashobora kuyihinduramo andi magambo ntabwo ari rero uruhande rumwe ni gahunda y'abanyarwanda bose ireba twese umuntu wese wumva agomba kugira kwiyunga n'umuryango nyarwanda kubera amateka twakiye ahamagariwe gutera iyo ntambwe akavana ibintu bimuri ku mutima ejo nyakwakuzi yaturuka mu kiganiro yarabwira ati ariko ibyo bintu bipfe ku mutima gukomeza kubibika ukumva hari ikintu wibitsemo utavuga ugashaka ko isi imenya, ugashaka ko abantu bamenya icyo kintu kibitse n'iki. Iyo kiri akicumi 20-30 uba wicyeze n'uwo musaruro. Avuga ati umusaruro uvamo, umusaruro wavamo akenshi ni ibibi, nta kintu cyiza kiba kizava muri icyo kintu. Wahishe wumva ko nta wundi muntu ugomba kukimenya ari ikintu cyawe ku giti cyawe kandi kitari cyiza.
Minister, ubwo Unity Club yahuriraga mu burasirazuba mu mpera z'icyumweru gishize, havuzwe ijambo gukanda no gukandana, ariko ku munsi w'ejo ubwo umunyamakuru yari bazaga Perezida wa Repubulika, iryo jambo asa nkaho yaryamaganye. Mwebwe muribona mute kuki abayobozi barikoresheje kandi ari ijambo risaba kuba ryatanga ubutumwa bubi? Kuki barikoresheje?
Ndiyo ndumva ntakomeye mfite kimwe twaduha abayobozi ko kwa Perezida wa Repubulika atarahari gufata ijambo rero ugasa nkaho gahunda yose ihinduye gahunda yo gukanda. Ibyo ngibyo namwe abanyamakuru mujye mudufasha. Iminsi ibiri yashize ntabwo twamaze iminsi ibiri tuvuga ibyo gukanda, sinzi impamvu ariryo jambo mwabonye mwumva mwajya gukwiza ngo gahunda yo gukanda.
Impamvu
ngo mwebwe mwarimu hari abantu benshi bari kutwumva ntabwo bari bahari, none mufashe ijambo rimwe nibyo mugiye guhindura gahunda yose. Ni gahunda ya Ndi Umunyarwanda, icyo twaganiriye ni Ubunyarwanda no kongera kubaka Ubunyarwanda. Bisobanuke neza n'abatwumva babyumve. Hanyuma rero murabizi yuko gukanda, munashaka gukanda imvune, munashaka gukanda ikibyimba, munashaka gukanda ahantu ababara. Ibyo nabyo birumvikana, ni uburyo bumwe bwo kuvuga ibyerekeye uburyo umuryango nyarwanda ugomba kwisana, ariko ntabwo ari gahunda yo gukanda cyane. Hatagira n'ugenda avuga ngo gukanda nicyo kintu cyari gihari, ntabwo ari kigihari, gihari ni ubunyarwanda.
Ariko Minister, wenda kugira ngo kitaza kuba ikibazo cy'abanyamakuru, iri jambo ryabaye nk'ijambo ngenderwaho kuko hatahuwe ko ikibyimba gihari, kandi kugira ngo gikire ruko gikandwa, niyo mpamvu ayo magambo yakoreshejwe kandi abanyamakuru bayakoresheje. Mutegereza ko impamvu bakoresheje ijambo rikarishye gutya, wenda mu gihe kitari cyo ryabari impamvu yabari iyihe?
Ntabwo ari ikintu kitari cyo, ahubwo ni muri gufata ukora ijambo ryakoreshejwe mukarishyira muri context itari yo, mukarishyira mu buryo ryakoreshejwe. Ntabwo ari ikintu kitari cyo, ijambo ryakoreshejwe kandi ryakoreshejwe mu gihe nyacyo, ariko ntabwo ari ryo jambo rya ngombwa cyangwa hakoreshejwe uburyo bwinshi gusobanura urugendo umuryango nyarwanda ugomba kugenda kugira ngo twongere kubake ubunyarwanda. Ibyo ni bimwe mu majambo menshi yakoreshejwe na kugira n'ayandi.
Hanyuma mu gusoza akaganiro tugiranye, mwatubwira niba abahutu bagomba gusaba imbabazi abatutsi?
Iyo abahutu bagomba gusaba imbabazi abatutsi, uba ushyize ibintu byose muri rusange, kandi ni ibintu tugomba kwirinda. Hari ibintu byitwa gufata ibintu byose muri rusange. Ariko icyo ngomba kuvuga kandi ngira ngo gisobanuke neza, jenoside yarabaye mu Rwanda, yakozwe n'abahutu, yakorewe abatutsi, icyo kirumvikana. Noneho rero buri muhutu agomba kureba agakora akisuzuma ku mutima we, akumva niba yaratunganye ari intungane, wumva ari intungane rwose iyi gahunda yakwitabira ibindi bice byayo, agatanga umuganda nk'undi munyarwanda wese. Hanyuma uwumva hari ikintu atatunganyije, agatera intambwe akicuza. Erega burya gutsemba yacu ntabwo ari intambwe ya mbere, hari intambwe zirindwi turimo kubaka igihugu, sibyo? Icya mbere ni ugusobanukirwa. Uyu munsi turi kuganira kuko ari abantu badasobanukiwe, nicyo nakwita nko guhumuka cyangwa se guhuguka. Icya kabiri ni uguhinduka, ukumva umutima wawe witandukanyije n'imyitwarire wigeze kugira igihe icyo ari cyo cyose mu mateka. Icya gatatu ni uguhitamo, ukumva hari inzira ebyiri cyangwa se hari identities ebyiri. Ushobora guhitamo gukomeza kwibera umuhutu wa ukomeza, cyangwa ugahitamo gukomeza kumvira ukomeye ku bututsi bwawe. Icyiza cyo tushishikariza ko n'abandi banyarwanda ni uguhitamo kuba umunyarwanda. Icya kane ni uguhaguruka. Iyo wamaze guhitamo urahaguruka kugira ngo cya gikorwa wahisemo ugikore. Aha ngaha rero niho tuvuga tuti niba wumva ndetse hari ikintu kikiri ku mutima ugitwara wikijyana, ibanza ugikureho usabe imbabazi. Icya gatanu ni uguhuza, urashaka abandi bantu byumva kimwe mujyane. Icya gatandatu ni uguhiga, iyo mumaze guhuza n'abandi bantu umwe babiri batatu mukaba benshi, icyo mwiyemeje u Rwanda twemeje kubaka muhigire ko na tugomba kurwubaka dufatanyije icya karindwi no guhangana iyo wubaka hari abagomba gushaka gusenya byanze bikunze icyo cyo turakizi nta gukubaka bihagije ugomba no kwemeza kurinda ibyo wubatse izo ntambwe zose rero nizo tugomba kureberamo iyo gahunda cy'ubuzima ni gahunda yubaka igihugu yuba ihereye ku kubaka ubunyarwanda
hanyuma minisita ubundi mu Rwanda turimo turasoza minisita ariko akantu gato cyane twababaza mu Rwanda hari amoko cyangwa ntayo
mu Rwanda hari amoko habayeho amoko y'abahutu n'abatutsi ibyo bintu rwose niya foto y'amateka abantu bahugumye guhakana uyu munsi turi kugerageza kugira ngo twubake iyo nabyita nk'ubundi bwoko bw'abanyarwanda kuba habeho identity y'abanyarwanda iruta iy'abahutu y'abatutsi abega abazigaba abanya abakiga abanyenduga ibyo byose byari nk'amoko n'ibintu abantu bibonamo ubwoko n'ikintu cyubakwa ntabwo ari ikintu gishingiye ku maraso ikintu cyubatswe kikubakwa nk'ubwoko abantu bakagishingiraho bakamarana bakicana bakangana bagahemukirana ntabwo uvuga ngo ugikuje ijambo ijambo rimwe ntabwo cyangwa uvuga ngo ubisabye ubishyize mu ndangamuntu ntabwo biba bihagije bigomba kwinjira mu mitima y'abantu ntabwo binjira mu mitima y'abantu abantu batabiganiriye kandi ntabwo tuzabiganira twanga kureba inyuma uko byagenze niba gutwara imodoka ngo usuzareba muri retrovizere iyo urebye muri retrovizere mu ndorerwamo ireba inyuma mu mateka y'igihugu usangamo iki ayo moko uyasangamo kandi usanga buri muntu wese yari afite ubwoko arimo nta muntu wari uvuga ngo ugende imetero ntanu nshaka kuba nerekeye buri wese yari aburimo uyu munsi wese ubwo ntabwo abantu bahaguka bakadinayinga ibyo byita dinayo bagahakana yuko ibyo bintu ari amateka yacu twabayemo kandi ko atari ikintu cyishira ngo kubera hari umuntu uciye iteka ni ikintu tugomba kwiyubakamo tukiyumvamo nk'abanyarwanda hanyuma abazadukomokaho tugize amahirwe bazavuka mu gihugu kizira ayo makindi y'amoko yatamije abanyarwanda
minisitiri murakoze cyane
icyo numvise gikomeye cyane minisitiri avuze yerekanye ko amoko yabayeho ariko ubu nta moko ahari mu Rwanda
kandi noneho hariho n'ukuntu hari ahantu hariya namubazaga ntese ko turi hari igashora pasitantoine rutayisira avuze ati njyewe nangaga abahutu kubera ko bishe data aravuze ati urumva nyine yari atuye arabivuga ati rero ntabwo tubyohereza mu nzira imwe ngo tuvuge ngo ni abahutu gusa bagomba gukandika ibyimba ubwo nyine n'abandi nawe ndakaba ari muri ubwo bwoko bw'abatutsi avuga ati nanjye nangaga abahutu nawe kuvuga akatura nawe biramureba kimwe n'uwo muhutu uwo ari we wese nawe ufite iryo pfundwe ku mutima nawe akatura biramureba
iki ni ikiganiro kivuzwe abantu duteze amatwi bose bacyumva ntabwo twabasha kugisubiramo kandi abantu bacyumvishe ahubwo uwo duteze amatwi kuri 34 44 35 55 ndetse na 0 7 3 8 9 2 no kuri 892 hari icyo ukuye mu kiganiro tujyanye na ministre kuri gahunda ya Ndi Umunyarwanda ibyo byose ufite icyo wayivugaho twirinda gusebanya cyangwa se guseserezanya cyangwa se gukomeretsa abandi dufite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo kuri iyo mirongo yose nkubwiye ushobora kwandika ubutumwa wandika ijambo flash ugasiga akanya ukandika ubutumwa bwawe hanyuma ukabwohereza ku 123
Aimable Muhangayisa yohereza
ubutumwa Hello Flash FM
ati bravo ministre Nsengimana
mwaramutse ubutumwa bwa Aimable
Aimable yahise agira ati bravo ministre Nsengimana ati urasobanutse kabisa ati mu ma interview yose numvise iranyemeje tu ati nkeka ko namwe muri studio mwemeye
Hello Flash FM Halo? Mwaramutse.
Mwaramutse.
Yego.
Yego ndi nyama seke.
Yego.
Ari kintu kimwe nemeranyije na minisita.
Aha.
Arana uze ngo rutagu nigeze asaba imbabazi mu izina ry'abahutu.
Mhm.
Nge nigeze ndyumva kuri BBC. Naje kubyumva nde mu itero rya diaspora iza ko ku itariki 28.
Yego.
Kwa karindwi.
Mhm.
Ku itariki 29 Rutagwe yaraje icyo kintu ndakimubaza yongera gisubiramo ku itariki 22 na Liliane ngo yarahari twari kumwe twaranasangiye kuri table imwe Rutagwe Aimable avuga yuko ngo Rutagwe atari yaje umutumye hanini bisa none ko abihakanye yadutumyeho Rutagwe ibyo zambakazi zari rotira agasaba imbabazi yuko yabeshyuye abantu gitekerezo aswa n'ikiwe ariko bere kugifata ngo bagihereze uruhande rumwe bagifata niba ari umuntu wagize nabi nibyo asaba imbabazi ariko n'abatutsi hari abagize nabi nabo basaba imbabazi hari ikindi kintu minisitiri avuze ngo bagarukere ubwoko busa njuko angera wize ibintu wize muri aminse nyina y'ibintu by'iratsine n'ibigere cyegeje byigaho
yego
cyo bisobanura mu gifaransa bivuga n'ijambo ryacu ry'ikigereki ariko bivuga tetrade mu gifaransa bishaka kuvuga yuko ubwoko n'ubunyarwanda naje bagiye kongera bukereye gute ko bwari buri bivuga etimizare esatu twatutse nahutse twabifata nk'amakominote nka classe sociale rero kwirwa bigiteranya rero ngo ufate igice kimwe ugiteranye ku kindi mu gihe uzavuga yuko butari bo bagize nabi gusa kandi nkuri iki kintu perezida ejo yavuze nta mateka maremare y'igihugu ntabwo umuntu umwe yagize nabi ngo undi areke kugira nabi wenda hari umwe wagize nabi cyane ariko bidagira undi umwere ko atagize nabi bari gufata ibintu bibere ngo mubishyire kuri bamwe abandi babasengere
reka twumve n'icyo abandi babivuga urakoze cyane halo Flash FM
halo Angeli
mwaramutse yego
formalindi mwana mfitika na mjana na minister
yego
yini hari yini kwa Uganda na moko hari ntabwo bakwiye kuvuga ngo abahutu bakwiye kuvuga ngo abahoze bitwa kuko ubu batakitwa nyine kandi twamaze kubona ko ari imbuto zazanye n'abazungu ntazi ikomeze kuvuga ngo abahutu abatutsi barahari
hanyuma wenda utagiye kwizima mu byo mu mwoko wowe iyi gahunda ya ndi umunyarwanda wayumvise uko minisitiri ayisobanuye wowe uyumvute
ye numva uko bitatwite igisaba imbabazi igihe yamaze kumva ko yagikoze kuko hari n'ababikora bumva atari ibyaha n'uyu munsi bahari bashaka kubikora ahubwo bareke umuntu bigisha umuntu ububi bw'icyaha yumva icyo yakoze noneho asabe n'imbabazi ariko kuvuga ngo umuntu asabe imbabazi atumva icyaha yakoze numva byaba ari ukurema uwundi mutima
urakoze cyane radio flash
hello
cyangwa mwaramutse
mwaramutse
yego
minisitiri kuvanga ibintu by'amoko n'ibihari
gute
uzayoberwa icyo ari urukiko twebwe amoko ariko twayazanye
none se niyo wakimenya ni ngombwa kugenda ucyamamaza
ntabwo wacyamamaza ariko nanone ntiwayoberwa icyo urukiko
hanyuma se ukimenye bwo cyakugaburira
ntabwo nta nubwo cyakugaburira ariko se aho uzagira bakakubwira baturiki n'iki uzabasubiza kuri iki
ariko niba wumvise gahunda neza ukuntu iteye baravuga bati wowe nk'umunyarwanda wumva ko mu mutima wawe hatonekara hari ikintu wumva wishinja ugomba kwatura bityo ukabohoka na bagenzi bawe bakakubabarira
ariko niba nta kintu
twese turabyemeranyaho ntabwo wabihakana ariko rero kuvuga ngo uzayoberwa icyuri cyo ntabwo bizashoboka
reka twumve ko abandi wenda baza kugusobanurira ukabyumva halo Flash FM
halo
mwaramutse
ubundi ni byiza ko umuntu imbabazi mu izina rya autorite
yego
ariko iyo avuga ko kubera ari ikintu yari gusegura yavuze ko asabye imbabazi mu izina ry'abahutu bose ariko yari gusaba ry'abahutu bishe ariko ubwo umuntu wese ahari yumva ko bamushinjije ubwicanyi
ariko niba wumvise minisitiri neza niba wumvise minisitiri neza abisobanura aravuga ati ntabwo tuvuga ngo umuntu ajye gusaba imbabazi mu izina ry'abandi wumvise ko nawe yatanze n'urugero rwe aho we yasabye abo biganye mu iseminari imbabazi akaba ati impamvu nazibasabaga nuko ibyabaye ndeba niyicara iwabo bari mu kaga ntacyo nakoze ngo mbakize niyo cyari kuba gitoya ntacyo nakoze ese nyuma byibura byararangiye njya kubabwira nti basi mukomere pole mwihangane
uyu ni nawe
rero iyo umuntu atibutse kugishyiraho urumva abantu bose bahise bagira ikibazo yuko babisha abicanyi hose icyo kintu cy'amoko rero urakivugaho icy'amoko ntabwo gikwiye ko mu bantu rwose ngo umuntu wese yumva acyubatseho ariko nyine buri wese ntabwo umuntu yabura kumenya umuryango avukamo
urakoze cyane
kuko rirya ibyo uvuga n'ibyo minisitiri avuga bitandukanye n'ibyo Rucagu yakoze n'ibyo Bamporiki yakoze n'ibyo Mukasonga yakoze
cya gihe mbere
biratandukanye cyane niba gahunda arahindutse
minisitiri w'intebe
mwaramutse neza
niba ari ukubaka kereka niba icyo cyaha cyaravuye muri kodite nari barakivanyemo ariko niba kikirimo uwo muminisitiri yakoze icyaha bita non assistance à la personne en danger kudatabara bari mu kaga kandi abifitiye ubushobozi yagombye gukurikirana cya kabiri
yego
ibi bintu by'umwiherero mvuze ukubera ko itangazamakuru ritari rihari ibi bintu nabyo bikwiye guhinduka uyu munda bari inama umwiherero abanyamakuru bakajya bakurikirana ni icya gatatu abantu mwe kuko abajije minisitiri akavuga ngo nta moko ahari ngo amoko yahozeho abanyarwanda abanyarwanda tuzabishana kugeza ryari ikibazo ni amoko cyangwa ikibazo ni uburyo umwaka umwe ugomba kubara ni icya gatatu ibi ni uko gacaca yari yakoze ibishoboka byose ku gihugu cyagushije akaga abantu bakamarana ubusa abahutu ntibicanye ababivuga kuki batavuga ngo ni umuhutu wishe undi muhutu nanjye kumufasha abatutsi se niba banahari muvuga ntabwo bicanye nta batutsi bishe abahutu kuki bitavuga ngo abatutsi bishe abahutu nubundi bajya kubasaba imbabazi hejuru y'ibyo byose njye ndasanga ibyarukoze ari ukuzikura kabuze
ni hakorwa iki rero umva bwana Simani bwana Simani umva hakorwa iki kugira ngo u Rwanda rw'ejo rube u Rwanda rwiza rw'abanyarwanda
kwishimye cyane 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 tutuma bwishyane hano kaducishe amaso ni bwishyane riya ubwo ndajya ndeba ubwo ufite uburebe nawe Teo hano uyu ngara avuga ati bampora iki se ntiyabonye ubudepite yashakaga unda kuba ati umva tuburi muntu yasaba imbabazi ku giti cye hano bati ariko ni gute umuntu yasaba imbabazi ku byo atakoze mwene wanyu wakoze amahano nawe muhuriye he
ngo none se ngo kwa yahakana akongera kemera ko ariho ngo shanga amateka yacu tugoreka ngo kubera inyungu muzaba mureba ngo ubututsi n'ubuhutu biriho kandi ntawo bizajya mubeshyane mucurike mucurukure ariko tuzi ko mutubeshya mu gihe bigaragara ko abo bayobozi batavuga rumwe muri iyo gahunda ni ikimenyetso cy'uko ari ukubeshyana n'amaco y'indi
hano bukuru nawe yurije ubutumwa agira ati nanjye ndamukunze azi gusubiza pe ati ntashakisha igisubizo nakomereza aho ngira ngo yavugaga minisita
ndavuze ngo hari ababyinubira cyane bavuga ko icyari gatozi abandi bakabikora nk'itegeko bitabafashije cyangwa bacinye inkoro ku bw'inyungu babibonamo kugenda neza byo bizagenda neza kuko bigeze mu bayobozi
uyu nawe ati nimubareke basabe izo mbabazi ngo kuko bazi icyo bakoze ngo ndetse birazwi gusa ngo mwebwe mumenye ko mu gihugu cy'amategeko icyaha ari gatozi ngo kuraje
undi naravuga ati iyi gahunda iragaragara nk'itaritondewe ati nk'ubu nta moko abarizwa mu madokima aho ngaho mu Rwanda urubyiruko bizarusaba kujya kubaririza uwo runaka uwo ari we ngo amatiku aheraho ngo ku mashyiga amatiku rushidike ngo njye ndumva ibi bintu byarahubukiwe ahari azi uko birakorwa na generation wenda itari iriho mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri mata 1994 ati yo nibura ireba abarengeje imyaka 40
ibi niko avuze
ati ndi umunyarwanda akagombye kugira imyaka ifatiraho niko bivuga nawe cyo ufite ubundi butumwa
nawe ati ikibazo gikomeye ku Rwanda ati nuko abayobozi bumwe na bumwe ngo butavugije ukuri
ndaba ati icyaha ni gatozi ati numva iyi gahunda idakenewe kuko habayeho kwemera ibyaha no gusaba imbabazi ku babikoze mu gihe cya gacaca ati ubu hakwiriye kubaho gahunda yo gukangurira abakoze ibyaha gusaba imbabazi no gusaba imbabazi z'icyaha utakoze ni nko kucyemera ati nzabambarirwa
uyu nawe ati ni ukubeshya ngamoko mu Rwanda ntazareka kuvugwa ngo ariko ntiwabirata
uyu waravuga ati njye iyo bintu bijemo hutu tutsi na twa ati mpita mbica amazi ati ubu uba uhise undi mita rwose
uyu nawe ati mbona dukwiye gusaba imbabazi ati jenoside yabaye ndeba ati sinahigwaga ati bene wacu bicaga ndeba ati nzatura mbivuge ndi nyamasheke
ukuri kuba mu nda ukuri biroroshye kuguhisha nubwo biruhije ngo twese dukandire rimwe ikibyimba ariko ni inzira muri zimwe zakoreshwa ngo hagerwe ku bwiyunge burambye ariko nanone tudatwariye byose hamwe nk'isuri ahubwo tuzirikana ko hari imiryango y'abahutu ishobora kubabazwa cyane no kubwirwa ngo isabe imbabazi natanga urugero
ngo hari umujyango umwe yavuze umuyobozi ukomeye muri iki gihe
undavuga ati mboni igahunda ntacyo yageraho uretse kuguma guswanisha abantu ati imbabazi zigomba gusaba uwakoze icyaha ati nge navutse muri 94 ndasaba imbabazi ziki nta cyamfite ati sinzi nibyo baba bavuga ibya byo rwose ati bariya batipe ba long coat niko bavuga ngo narucago ngo sinzi ibyo baba bijugunyamo bishwanisha abantu
you know ati nukuri ati dukuye abayobozi nka minister Sengimana ati kuko niba umuhutu yakoze icyaha asaba imbabazi ndetse n'umututsi wahemukiye umuhutu amusaba imbabazi ati murakoze
ngo dore uko nge mbibona sinemeranywa n'abavuga ko gahunda igomba gukorwa n'urubyiruko ese kuki badahera ku basaza ndavuga bari bakuru urubyiruko ni rwo mbaraga z'igihugu ndabyemera ariko nyira
ngo ati mwaramutse ati ibyo bintu minister avuze ngo genocide yakozwe n'abahutu ngo nabyo ngo no kugeneraliza ngo agombye kuvuga ko ari abahutu b'intagondwa
ugikomeza avuga ngo ariko ntihakirengagizwe ko urubyiruko ruba rwarakoreshejwe hakwiye guherwa ku barukoresheje kandi umunyarwanda no gusaba imbabazi kw'abahutu ntabwo bisobanura
rero nabonye ngo kideyo azino ngira ngo asuye urungano kumbi aje gutwemeza ibyaha aba mu gifaransa ngo melo metan plusieurs ati azongera hamagare abigihombo atete kuki yaserukiye gasabo ari nyamasheke ati yatinye ko tumuze
uyu no ati nge mbona igahunda yo gusaba imbabazi yarabyukije ibya mwoko ati kandi byasaga naho byacubye ati umwana yarambajije ngo ese twe turi abahutu cyangwa batutsi
undi navuga ati ibi nibyumvikane neza mureke kubica hirya no niba koko nta mwoko akiba mu Rwanda akavuga ati mutabaruka anasaba imbabazi arazasaba iziki ati nge ese ninzi itanganze abandi iki ati nge bifata nk'amoko agarutse mu yindi sura
uyu nguna ati ariko nukubera iki politike ije nyuma y'imyaka 18
undi navuga ati ariko se nibicyahari gatozi ibyo byo gusaba imbabazi mu bibi byakozwe mu izina ryawe biteye biturukahe ikindi ko mperuka mu Rwanda nta moko ahari ibyo by'abahutu basaba imbabazi bije gute
ngo mu rubingo urumve nkome ngo amoko yaracitse ngo ahubwo nona arimo gufata indi sura
undaba ati ngenda cyari umujene nta byamoko nzi niba hari abasaba imbabazi hari n'abazisabwa ati niberure bashyire ayo moko ku mubyangombwa hanyuma natwe abajene tureke kugendera mu kigare cyangwa bashyire imyaka fatizo y'abazisaba n'abazitanga kuko bitabaye ibyo amoko yabarimo agaruka mu yindi shusho
ngo wabikoze kuko ari wowe impamvu yabikoze agomba gusaba imbabazi bitewe naho imyumvire ye yamuganishaga naho utarigize icyo akora ndumva bitasayidira cyane rwose ngo ariko ubwo ni bagerageze tu
undi ati turi mu itorero batubwiye ko amoko ari mu Rwanda ari abasinga abagesera abazigaba n'andi
You know what?
Talk with your telephone, eh? Hello, Flash FM.
Hello.
What am I
saying?
Yego.
I can't hear you. I'm not very clear.
Yego.
In that you are the Nahano Ari Ivarim.
Eh.
Wona Ari Heza.
What we want to say?
Ah, no, I wish for Heza no Quarindao. The Tandu can use the Mokatandu can. I do call Kavaheza Kuin Ugubutandu can. Arum sinzi nimba nabikubwira mu cyongereza
ni nta kibazo bivuga ubwo abashobora gusemura barasemurira abandi
arum uravuga ngo irrational human being is the one who accept the difference between people
ngo umuntu nyawe n'uwemera ko hari itandukaniro mu bantu
ariko iryo tandukaniro rikaba ribeshejweho no kububaka urakoze
urakoze cyane hallo Flash FM hallo mwaramutse Ego?
Ni JP Kanonde.
Turakumva?
Ego, mbo, ngewe icyo nabivugaho.
Mhm.
Imanje ndanemeranye na minister icyo yavuze, ngewe buranemeranye n'icyo yavuze kuri.
Mhm.
Ariko hari ibintu abantu birengagize cyane. Ngewe nagutse 90.
Mhm.
Kandi umujene. Mbo, wenda tuvuge nka Rucagu.
Mhm.
Rucagu azana umujyi wa Kigali akavuga se, sibyo?
Mhm.
Ariko hari byabereye mu ntara yayoboraga iyo za Ruhengeri ibigo wenda iri perezida wa Ruhengeri wenda tuvuge nk'ibintu byo kuvuga ngo gusana imbabazi ya moko ibiki n'ibiki nge ndareba wenda hari nk'icyegeranyo cyavuzwe si wenda nge ndabifite bifite hano hari impapuro mfite
yego
iyo za Ruhengeri muri 98 abantu barapfuye abahutu barapfuye ngiruka wenda ngo ni ku itariki 10/7/2018
ariko icyo gihe wenda uradusubiza mu ntambara y'abacengezi kandi amasasu ntarobanura nta nubwo amasasu nta nubwo amenye uwarashe isasu ni isasu
voila
Ariko ikicyo kwabonda ngo amoko kuvuga ngo wenda hutu hutu ndembo nabitabiri bitashobora kuva nubwo byasaho byasaho ku magambo gusa ibindi byo mu
none se wenda tuwe uravuga ngo nabitashobora kuvaho bira mutebivuye bose abantu bakaba abanyarwanda ubona atari bw'ibintu byaba neza
ndaguha urugero
ariko mu rugero nge unyereka niba kuba umunyarwanda ari byo byiza cyangwa atari byo byiza
nge ndaguha urugero sibyo mu minsi ikiza ahantu twagiye gushaka akazi uwarushinzwe gutanga akazi yagenda agatureba mu ntoki akaza akaguhagarara imanda akareba ko umuretse atanga gusumba urumva
hehe
aho hari ikintu twakuye hano mu mujyi wa Kigali
kuki uwo muntu mutamureze
muri sosiyete ntabwo niwe ariko ni hano mu Rwanda
nyine kuki mutagiye kumurega uwo muntu uko rivangura gutyo
urumva ntabwo bishobora kuvuna nubwo byazaho byavaho mu nyandiko ariko mu magambo ntabwo byavaho
ariko urumva ko ari mwe mwamuhishiriye
uyu akavuga ati mwamuhome
alo
Hello, kubera ko impamvu bivuga hari uburyo umuntu yabaga afite umuvandimwe bava mu ndimwe ya papa mama umwe akaba umuhutu undi akaba umututsi ibyo rero ugasanga umuntu ngo arashyirwa mu bwoko runaka nge nkabona adari inzego babaga barimo numva ari ikingiki kitabaye impamvu yo kuvuga ngo ubu ni ubwoko ahubwo hari amoko yari azwi abasinga abagesera abaziga ababanda ayo niyo moko ubundi
ubundi sizo nzego uvuga ni izihe
ni ukuvuga ngo ni inzego z'imibereho z'ubushyi kuko byarashoboka wabaga ufite nyinshi
ni ubudehe se
ukitwa umututsi waba udafite inka nyinshi ukitwa umuhutu
none se ugasanga muri iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda noneho yakorwa hatitawe ku kuvuga ngo aba ni abahutu aba ni abatutsi
njye numva ibyo bitagombye kuba icy'ingenzi ni uko turi abanyarwanda kandi tuzi indimi yo
none ariko tugendeye ku byo uvuga ubwo no gusaba imbabazi ntabwo byabaho
gusaba imbabazi mu by'ukuri uwakoze amakosa agomba gusaba imbabazi kandi n'uwayakorewe akazitanga ariko njye hari icyo mbona nanone burya gusaba imbabazi bavuga ko kugira ngo usabe imbabazi ari ukusubiza ibyo wangije
ukerekana n'abantu abo bashyi
barasaba imbabazi bagarura abantu bishe
hanyuma
ngo ni icy'ingenzi kiruta icyaba cyiza kurushaho ni uko buri wese yemera ikosa rye yakoze hari uvuga ngo ngewe sinishe ariko nawe yareberaga uwabikoraga
none umuntu asaba imbabazi icyo ni ikintu kimwe ariko ashobora no kuzihabwa icyo ni ikindi ariko ashobora no kutazihabwa
birashoboka ko uzitanga niwe ureba niba wowe wazisabye ku mutima
none usanga nk'abayobozi wenda harimo abayobozi batandukanye bagiye bazisaba na minisitiri yarazisabye tubuge batazihabwa bakwiye gushyikirizwa ubutabera
hari ikintu nagira ngo nkubwire Angeline hari icyo bita imbabazi ariko hari n'icyo bita amatakiranguye imbabazi ni za zindi usaba ubikuye ku mutima ugahaguruka iwawe ukavuga uti ngiye gusanga umuntu kubera icyaha numva kinkomanga ukamwegera ukavuga uti mbabarira kubera iki niki nagukoreye
none abayobozi se ntibazisabye bazikuye ku mutima bazikuye ku mutima cyangwa n'amatakiranguye ushaka kuvuga ko yarabamereye nabi
amatakiranguye ushaka kuvuga rero ni kwa kundi bavanaga abantu muri gacaca umuntu bagatangira kumubaza akavuga ngo ngende nsaba imbabazi akavuga bimwe ibindi ntabivuge burya byabaga ari ukugira ngo yiyorohereze ibyaha mugabanye ibiganiro ariko ntabwo ari imbabazi
none aba bari gusaba imbabazi muri iyi minsi usanga ari amatakirangoyi cyangwa babikuye ku mutima
muri iyi minsi abazisaba babitekereje ntabwo ari amatakirangoyi bo ni ibintu byabavuye ku mutima nibyo nababwiye ngo ibyo nibyo nizo mbabazi nicyo bita imbabazi
reka tugushimire cyane
hari icyo umutima wapfinge umutima urababwira ngo hari icyo twakora tutakoze cyangwa se hari icyo twakoze tutagombaga gukora iki mutima wamara kukibabwira bakavuga bati kubera iyo mpamvu reka dusaba imbabazi ibyo rero nizo mbabazi ngenda naho ibindi byo kuvuga ngo umuntu ngo arajya hariya ngo ugende ngo ndi umuhutu ngo ugende umututsi iyo nge numva nta gakiri ngi ndiha kuko uwaru ufite umuvandimwe umwe akaba ari umuhutu nda akaba ari umututsi ese ni gute abantu bavuka kumbabye bamwe umwe yari cyumba kabikindi
reka tugushimire nyuma yo gutumeka reka tugaruke dusoma ibitekerezo dufitanye mu butumwa yaravuga ati umva mbabwire rero abanyapolitiki nibo bazana ibintu byose ese ministre natubwira ayo moko yahozeho aho yagiye none ngo nge mbandwana no gusobanuza ubutumwa bwa gakurikiye ngo ntabwo bwarangiye
ubona akavuga ngo wumve nkome ibyo mu Rwanda nge byarancanze byose mbona biterwa n'abanyapolitike baba babifitemo inyungu imana iturinde twe rubanda rugufi kuko hari ibiba tutaziye biva niyo bijya
muri nati komisiyo y'umwe n'ubwiyunge ubundi muyinenga iki
ngo ibyo bintu birancanga rucaga uko yavuze ko asabye imbabazi mu izina ry'abahutu ko azanafasha abandi bahutu bahoze mu buyobozi kuzisaba none ministre ngo ntamoko hari
undi naravuga ati none niba ministre hakana moko mu Rwanda izo mbabazi yazisabye nkande azisaba nde none ati minister nubwo agerageza kuducanga mu bisobanuro shimye ko mumumbarije mushize amanga ati ubwo rero rucaga na bamuriki bumvireho ko nta wabatumye
katwakira umuntu allo flash
Bara
mutineza.
Kiganiro cyane nagikurikiye.
Yego.
Kiganiro cyiza nuko musanzwe n'izindi bindi biganiro. Ariko natekereje nange kugira icyo nabivugaho. Mu byukuri ndatekereza ko icya mbere abantu bakwiye kujya bumva ukuri bakareka amarangamutima. Ninabaza nti ninde muntu utazi ko jenoside mu Rwanda yabaye yakorewe abatutsi kandi igakorwa mbiyitse ubwoko bw'abahutu ntawe utabiringira ngo icyo kintu ntawe utakizi icyo kora yenda hari abana bakoresha intervention batari bahari nge nabumva ariko nkumva arimo gukora intervention avuga ati ibyo bintu icyo kintu cyabayeho koko ariko none bakirengagiza niba cyarabaye ariko hari n'abandi banyarwanda bari muri ubwo bwoko bw'abahutu bise abahutu bicaraga bakarebera bakareba icyo cyaha gikora ntibagire icyo bakora umuntu mwinshi yumva nta ngingimira afite nta nkomahongo afite ku mutima ko ibyo bintu byabaye areba ntagire icyo akora abo bantu barahari ariko rero niba habaye umuntu wabonetse opportunity yabonetse uburyo bwo kugira ngo abo bantu noneho nabo bibohore bumve ko ibyo bintu byabayeho bagira icyo bakora bashobora kuba baratarangiza icyo bakora kubera ko nta bushobozi bari bafite ariko ntibazize icyo bakora
none se bwana Theodore urashe ku ntego ku ngingo nako habeho uburyo bw'uko abahutu basaba imbabazi abatutsi bigende gute
ubundi ngira ngo minisitiri abisobanuye neza bigitangira wumvaga ari ibintu bidasobanutse wumvaga ko abantu bazajya bahaguruka bagasaba imbabazi mu izina ry'ubwoko minisitiri rwose yabisobanuye neza yavuze ati wumva kandi abo bantu barahari benshi bafite iryo pfunwe bafite ipfunwe ry'uko ibintu byabaye barebera bafite ipfunwe ry'uko bagiye kuri za bariyeri ntibagire icyo bakora bafite ipfunwe ry'uko abantu babapfiraga mu maso bafite ipfunwe ry'uko bazaga bakabambura n'abantu bari bahishe bakabatwara abo bantu bafite ipfunwe bakagira uburyo iyo ugaragaje ikintu iyo ukivuze icyatuye umutima wawe uroroha wumva uruhuho
abona abafite ipfunwe ariko hari n'abandi batabizi bavutse ejo bundi nyine ugasanga icyo kibazo bo bigende gute
aba bavutse ejo bundi se ipfunwe bagiye bafite ntaryo bafite nta n'icyo bigiye nta kintu bareba ariko wumva afite ipfunwe nk'uko minisitiri yabivuze wumva kuko afite ingingimira yemwe n'ubwoko bwa n'abiyita ku bwoko bwa kuko njye mu by'ukuri iyo teori y'ubututsi teori y'ubuhutu mbi ngewe nkanjye namwe muri muri sitidiyo iyo usubiza amaso mu gatekerezo iyo teori yabayeho yubatswe ishyirwa mu mitima yawe kuko ntabwo ibyo bishobora kumva nta hantu nzi muri u Rwanda hari umusozi w'abatutsi gusa nta hantu nzi muri u Rwanda hari umusozi w'abahutu abantu bari bavanze imyaka n'imyaka imyaka ingahe ubu abo bantu baracyari abo bahutu baracyari abo batutsi
hanyuma Theodore ndumva ushaka guca ku ruhande reka nge nkubaze hari bamporiki n'umudepite mu nteko ishinga amategeko hari Rucagu ni chairman w'itoro ry'igihugu hari Mukasonga ni meya w'akarere ka Nyarugenge hari n'abandi batandukanye basabye imbabazi mu izina ry'abahutu amajwi yabo arahari abantu bose barayumvishe nawe wemeranya nabo ko umuntu yagiye agasaba imbabazi mu izina ry'ubwoko cyangwa umuntu asaba imbabazi ku giti cye
abo niba baranabasabye mu izina ry'ubwo bwoko yenda bwari bwabatumye sinzi uburyo bakoresheje ariko noneho niba kuko nk'uko bivuze
Urakoze reka tubishimire
cyane. Oya kavuga ngo ikintu cyo gusaba imbabazi si kibi gusaba imbabazi ntizasabwa mu izina ry'undi, icyaha ni gatozi wakoze icyaha ajasaba imbabazi utarasabaye cyangwa ngo agerageze gutabara azasaba imbabazi. Fata ku kibazo cy'amoko kuvuga ko nta bahutu n'abatutsi, iki si igisubizo ahubwo tujye tuvuga abahoze ari abahutu abahoze ari abatutsi, kuko ikibazo si ubwoko, ikibazo nuko byigishwa abaturage. Tuve mu byo guheza inguni tumenye ko umututsi cyangwa umuhutu ari umuntu nkundi, nta numwe waremewe kuvutswa ubuzima kubera aturuka muri ubu bwoko. Ariko se nawe abazungu ko tubana tutanasa ko akubahira ko uri umuntu nkawe, kuki twe uri umuntu kuki twe twihisha inyuma ya hutu tutsi? Ntuzigishe na rimwe umwana wawe ko umuhutu ari umuntu mubi cyangwa se ko umututsi ari umuntu mubi, kuko nibyo biteza izi ngaruka za zunguruka.
Uyu nawe ati muraho ati ibitegurwa simbirwanya ngariko ngo byitonderwe kuko bitateguwe neza ati ntibizashira kandi bikivugwa. Ngo urugero nge example nyine genocide yakorewe abatutsi ati bugese ntibivugwa, ikindi abahutu basaba imbabazi abatutsi, ibyo byose ngo nibyerekana ko ubwoko buriho ngo kandi ntibizashira. Ngaho da ngo muzambwira ngo ibihe byiza.
Undi nawe ati ariko wangu niko avuze ngo abo bakoboyi barashinyagura ngo barasaba imbabazi kuko gacaca yashoje imirimo kare kose bari batinga gukatirwa imyaka 15 kugera kuri 30, ati ibyo n'ubusotoranye. Hari n'undi ubwo ati turabasaba
gucika ngo impamvu ngo iyo tugiye kwibuka abacu ubututsi bwacu tugomba kubuha agaciro kuko nicyo twaziraga. Abahutu nabo ipfunwe ry'ibyo badukoreye biba ribabaga umutima. Umwana ubona ibyo abazi icyo ari cyo hagataho. Umukuru w'intore azi neza intore atoza ko ari abahutu abatutsi n'abatwa. Amen.
Turasaba ko mwazatumira ministre Rucagu na Bamporiki bakadukura mu rujijo kuko ubwabo ntibasengera umugozi umwe kuko batari guhuza ku ijambo.
Uyu nawe ati birababaza iyo wumva umuntu nka Sumani w'umunyamakuru apfobya genocide ku mugaragaro ariko ntabwo yigeze
ayipfobya. Ahubwo birababaje kuba umuntu ashobora gushinja umuntu ikintu atakoze.
Nubwo ati ikindi ni he Bamporiki mwigeze mwumva asaba imbabazi mu izina ry'abahutu?
Ngo ikibazo tukireberaho kitari ikibazo cy'amoko kuko hari ahari menshi kurusha hano mu Rwanda kandi babanye neza. Ikibazo ni abanyepolitike bateye genocide baheraho. Rero
uyu nawe ati twebwe abaturage dufite ikibazo cy'uko even planners don't understand it the same way. Ati dusabe dukurikije format yandi yashyizemo icyongereza, ni ukuvuga ngo n'abafata ibyemezo ngo ntago bumva iki kibazo mu buryo bumwe.
Ngo ushobora gufata ifu ukayikoramo ubugari ukaba ubugari bwiza bukomeye, ariko iyo ushatse kubutubura wongeramo amazi bwa bugari bucika amazi. Ndashaka kuvuga ko abanyarwanda bari bamaze kuba umwe cyane cyane mu rubyiruko, abagiye gushyiraho iyo gahunda babanze barebe niba nta ngaruka bizagira ku bakiri bato.
Uyu nawe ati njye nacitse ku icumu ati iyo gahunda ni nziza ati ku bana bacu naho kuri twe wapi. Ati njye kunsaba imbabazi ntacyo bingarurira. Ati ntacyo bingarurira. Ati rero nuzisaba, niko yakomeje avuga ati nuzisaba ntacyo ngo ntacyo bimutwaye nta nicyo bimumariye. Ati ni kuri inkomoko yacu ntaho twayishyira nta naho twayikikira. Ngo ubu uziko umwana utajya utinyo ngo hari umwana utajya utinyuka kumusuhuza ngo kubera iwabo.
Ngo ni ugusenga cyane twese tukaba tugasobanukirwa ko icyo dupfana kiruta icyo dupfa, kandi Imana yacu yaturemye mu ishusho yayo. Ngo natwe rero tukaba turi umwe tukabyemera dutyo, kandi one people one nation one vision bikaba mu mitwe bikaba muri twe ko byubakiye naho ibyo kubakira kuko byubakiye ku bumuntu naho ibyo kubakira ku moko byo ntacyo byatuma.
Ubu nawe ati mwaramutsenga bishe bose nibitwe interahamwe ngo kuko mu Budage abicanyi biswe abanazi ngo ayo matiko y'amoko azarangira.
Katwakire abantu nka babiri banyuma. Hello Flash FM.
Hello.
Hello. Mwaramutse.
Mwaramutse.
Yego.
Uyu munsi niwo wabwiza ukigisha neza ukarwanya ikibi ukigisha kurwanya ikibi ibi bintu ntabwo bizoye naho ubundi abantu bagahora bakorerana ibyaha ufite ikibazo muri we nabo bategetsereka nabereza nabo kandi bajya batura batubwira ati nk'uko yabitangiyeho neza ariko nabo bantu bavuga bati ariko nanjye rwose ndibuka ko
Ariko ati niba yarahozeho ubu yagiye he ati ahubwo ntakiriho ahubwo tukaba turi kuyatsinda ngo kutayavuga ati cyangwa se yarazimiye nka za dinozoru yakoze evolution se ahinduka ibindi bintu tutazi ati byose ndabona ari ukugenekereza kandi ntibituganisha aheza ibyo ni ukudufata nk'abana nka cyagiye bajyaga batubwira ngo umwana aca mu mukondo ngo udutsina twacu ni utunyoni n'ibindi bidafatitse nk'amoko si ikibazo ni imibanire y'abanyirayo ari naho mbona leta ikwiriye gushyira ingufu ati identity is never rubbed out niko abivuga
umvise hari abantu batanze igitekerezo bati ikintu cya mbere abantu bagomba kwirinda no kwigisha abana ubabwira ngo ababo muri ubu bwoko ni babi cyangwa abo muri buriya bwoko ni babi reka rero tubiseguraho cyane ubutumwa mwamwohereje bwari
bwinshi
pe mwihangane abo tudasomeye ubutumwa namwe mwaba mubibona
ndetse nabo tutakire kuri telefone nabo tutakiye kuri telefone ubwo ni ukwihangana ubwo gahunda yacu nahangaho irangiriye yari Theo Barasa yari Lilian Uwineza nari Angele Mutabaruka ndetse na Pasco na Manibu badufashe kubanga bw'ibyuma tukaba tubabwira tuti mukomeze munogerwe na gahunda za Radio Flash FM
yahera no ku bantu babiri bihera ku bantu bake ariko bagatinyuka n'abandi bakabijyamo tukavuga ngo twakoze ishyano abantu bantu bakabyumva twahemukiye abantu umuntu azicaye yice mu izina ryawe yice uceceke kubera iki niyo waba utarisheho ubu njyewe mfite ikibazo nawe njyewe naba ntari mubishe ukajya gukoresha izina ryanjye ngo wice nakwica nanjye ntabwo nakureka naho ibyindi by'isoni ngo abantu baratinya kuvuga wowe niba utarishe ngo unahaguruka ubisabire imbabazi haguruka usabire imbabazi abishe mu izina ryawe nawe uvuga uti ntabwo bikwiye kubaho ntabwo abatarabicanye ntabwo twabyemera waragiye no kwica mu izina ryanjye ukavuga ngo narwanaga ku nyungu za Kagame niyo mpamvu nishe ndakwihakana ntabwo wakora marorerwa mu izina ryanjye ngo nkureke ugende aho bihuriye batangiye kuvugira ngo intera hamwe na FDR ngo abantu bumvikane nabo njye ntabwo nirirwa njye impaka kuri icyo ngicyo kubera ko I just wait for you at the right place and I will hit you ntabwo rwose njye nta nubwo nanamushubije ntabwo nigize njya ariko birazwi ko there is a line that you can't cross hari umurongo udashobora kurengwa na rimwe bishoboka n'aba bita izo ntera hamwe bagomba kuba bumva barabavugiye bagashyugumbwa n'ibi bigarasha bindi bikorana nabo bakumva ko babonye noneho ngo icyaha cyahindutse politiki zabo they never know what has hit them. You can't. Hari umurongo utarengwa ntibibaho. Kirazira. Kirazira namwe rubyiruko mubimenye. Ejo hatazagira ubabeshya. azagira ubabeshya ntibishoboka not by politics not by land not by sea not by air it will not happen.
Mbona ninyi munanda nyingi Wenzangu Mbona ninyi munachiyu sana Wenzangu Mbona ninyi munangaika sana Nichi mwabuze mutaki habagenzi Ni amani, ni upendo, ni umoja na uzima wa milele Ni amani, ni upendo, ni umoja na Kuizi wenzangu na waogopa sana Naona ninyi una maswali mengi moyoni Naona ninyi una majibu mabaya sana Nichi mwabuze mutaki habagenzi Ni amani, ni upendo, ni umoja na uzima wa milele Ni amani, ni upendo, ni umoja na Siti misozi ni viwaya Nibyo vina wangaisha Wenzangu hii dunia Siti nyanja ni migezi Nibyo vina wangaisha Wenzangu hii dunia Siti viti na mabuye Nibyo vina wangaisha Wenzangu hii dunia Siti vihuru ni vyatsi vyinshi ndivyo vinawangaikisha wenzangu au ni roho zenu au ni silaha zenu dunia hii ina vipepeo na vimetameta ndivyo vinawangaikisha wenzangu dunia hii Ina bui bui na tembo ndio vinawangaikisha wenzangu dunia hii ina ng'ombe na kuku ndio vinawangaikisha wenzangu dunia hii ina nyoka na ndege ndio vinawangaikisha wenzangu au ni roho Naona wewe unapanda uchuki Unaamini utavuna mapenzi Naona wewe unapanda ugomvi Unaamini utavuna amani Meona wapi mtamechunga mbuzi ya asubuhi Na kuwa na kondoo jioni
biza mvuga wagatibo kamaka kwa bazumva rya rimwe ne sinde ribuye icubi na marenga mu bice bya bakokwe zakantarange mu mabondo ya ndiza akaba mutima watabarukiye gukangura bagiti mujisho basabitswe n'igitotsi bahora barota kuzicura bicaye mu ijuru kwa jambo ariko batabanje gutabaruka mu byukuri ari ugutinya wa murage wo kudatatira rwimoruzira ndanze nka muzindutsi wa cyane wasanze ubuzire buziritse ku bukombe bw'ingoma agasanga ari uruzizi rw'urusobekerane rwasesewe n'ubusiha bw'ubusahuzi bw'abambari bambariye umugoma ku mbehe bakarahirira kuba inkoma amashyi ku nkota bagatorerwa kuba intore y'intozo zuzuye mu bushorishori bw'ingoma zagoswe n'imigati bagabirwa mu biganza by'ingoma ngomba bituri barangwa no kuba bidishi banyamunsi nyirabayazana mu karere akamasaka zazimara mwene si musiga na nyiraruvugo uvuga imivu y'urwambi gacimi kuku munsi yo kwa ntibibuka bya ntibimenya umwurambwamira umugogo uri mu ryundi ntabona umugogo ugiye kumumena ijisho akaba umwukuru wa nta munoza umwe bakamira yera akayaruka nimuhagurukire rimwe mukenyere mureke kwambara uruhu rw'ubwoko mureke no kwambara rw'uturere maze mutamirize ubw'umunyagihugu uha agaciro inyungu z'igihugu bityo mwamaganire kure cyane bariya bimuriye ubwonko mu bifu batagitekerereza mu mutwe bagirwa inama n'ibifu byabo bakaba umuhanda wa ruva kwaya ikamyo itagira amaferi n'umwuka abayigendamo batazi iyo berekeza nkuriya bitwa ibiri mugongo ariwe mukuru w'intozo zose akaba intore kabuhariwe uhora afunze amaso n'amatwi uhora yifubitse ifoto ya nyamunsi akayitamiriza kugeza ku gikanu bivuga yuko aheze ku munigo w'umugaba mukuru w'intozo zatorejwe kwitaba ndiyo bwana cyangwa karame mwishikuzi bondo bakotanira iminyago ya ndanyango hejuru y'ibitambo bitagira kivurira byabene gihugu bagizwe ingwate n'ingoma ngomba bituriya nyamunsi ngababonye munsi arubama intozo ahigisha uwamusobye wese cyangwa uyitandukanyije n'icyama cyamamariye mu gucura inkumbi z'abaturiye bya birombe byuje umutungo kamera voma kugira ngo nabo bamukoresha bamuhakirwe ibuhara nkakara dore ko havuga abagabo ntihavuga umugabo umwe bagahumiriza nawe agasahura akibeshya ko batagira amaso kandi basinziriye imbona mwuko kugira ngo ibyera ku mugabane wacu bakomeze babinyuze mu myanya y'intoki mu gihe bataramugira nk'abandi Kadafi Saddam Seku wa Zabanga ingero ni nyinshi sinaziheza nta wuyobeye uko nabo bari abatoni uretse kwirengagiza amateka ya vuba amaherezo y'abanyagitugu namwe nyirabayazana uwo mwumva ikibi cye ntajya yumva inama ngo kuri we namutanga umwanzi nyamara kandi nyamwanga kumva urya ntiyanze kubona ndabikubwiye kabone niyo yaba afandi urya umugira inama abagira imana kurusha abandi ikindi kandi akwiye kumenya urya kubona siko kureba cyane cyane iyo utumva inama aho kuzumva ngo nzabakubita ibyo batazi na nyirabayazana ubwo atazi ibyo avuga ubwo ruca amarenga akicecekera agakomeza guca ibinyafu byo guhanisha wa mwana uhorarizwa n'ubusa nk'abajeyi ngo bahendahenda atarahogora azira kutamenya ko biha ibindi atemera kuvuna umuhehe ukongeza undi cyangwa kubakira ku kinyoma izagenda amaheri nk'amahembe y'imbwa ubu igihe kikaba cyarageze cyo kwigobotora ingoma y'igitugu n'ingoyi y'ikinyoma itubuza amahoro ya nyirabayazana utumva inama imana akaba ariyo yonyine yamugoboka nubwo nayifashe uyifashije akaba yibeshya ko yayirasiye ku rugamba kandi urusigaye ari rwo ngorabahizi rwo kurwanya abajyanama kujya imugaga akabigira intego nk'aho ari byo bizibagiranya amarorerwa ya nyamunsi ugeraho yigereranya n'imana ngo abariho bose nibo bakesha ubuzima ntiyumve ko nawe ayikesha byinshi aho kuyisenga ngo nayishime ahubwo akisabira ko bamusenga abeshya ko yarokoye abantu abandi akababuza kwicwa ubwo se bari kwicwa nande niba murokora ari we wica ubwo se hari kwicwa bande ku bwoko bwica butakiba mu gihugu igihugu kikaba gitemba ituze ubwo se hari kwicwa bande niba bicwa ari nabo bico ubwo se hari kwicwa bande nyamunsi atabihaye umugisha ubwo se niba igihugu gitemba ituze abicwa bose bicwa nande iyo avuga se ko hari abamucitse abataramucitse bo bari hehe nyamara amazinda aramuzironda harya ngo niwe dukesha ubuzima kuba ataragize ubushobozi bwo kumara abantu bose ntibivuga yuko yagiriye impuhwe abamuciye mu myanya y'intoki muramwibuka ku murambi wo mu batebo ari ku ishavu nka rugaravu aho ashengurwa n'agahinda ngo ntiyashoboye kuvusha menshi ngo yagire ubushobozi bwinshi cyane ntiyari gusigaza niyonka nkaho imivu yavuye kugeza n'ubu itamumara inyota dore ko agira icyaka kurusha amashyo y'impeshyi woshywa n'izo ubutayu akitotomba atera imbabazi kandi imbabazi zijya kwa muganga
nuko ibihe bihinduka vuba bigenda bihinduka vuba ibihe byahindutse vuba ntabwo twakoze ntitwashoboye gukora ibihagije umuntu ajya kubamariramo rwose mujinya bakajyana bakagira icyo bajyana bavanye mu Rwanda n'abari abandi baducitse bakambuka ubu bakaba bagaruka tukabakira neza tukabasubiza mu kongera kuba mu Banyarwanda ikijya kimbabaza ntabwo twabonye umwanya kugira ngo bamwe bo kugera hafi
dore ngo ariko mu bihe ibindi ariwe bita bica amarenga ubwo yamuciraga umugani mu Giswahili ati burya ngo kirya abandi bajya kukijya kikishariza kubera ubujiji bwo kutamenya ko akagabo gahimba kandi kataraza none nujya ari wawe utumiza inama ariko utibagiye watagukeza maze wicare hamwe ucishe make uvugane n'abanze kuguca ibicuma mushakire hamwe umuti w'ikibazo kimaze kuzenguruka karere umutumwe wifasha gusara burya ntiwifasha gutekereza nyamunsi aratengurwa biratinda ariko adidimirana nk'udafite ururimi nibwo amagambo mubanye yanga maze amagambo aramurenga ngo bica amarenga cinka amabere
I will just wait for you at the right place and I will hit you I will just wait for you at the right place and I will hit you I will just wait for you at the right place and I will hit you
ngo mwibone nka nyamunsi ntiyakwicara n'abantu batemera kuba inkoma amashyi bica amarenga ati ni mu mureke burya nta ubuze inyombya kuyomba baca umugani mu kinyabupfura ngo ibize nabo uyimifu kuko ururimi rwoshwa n'urundi kandi uruciye munsi ntamenye ikiruri imbere ariko akabigira kabizi karya imboga karitse ubugari cyakora wambariza muganga wiwe ngo numve niba watava amaraso nkamore naho no kumubwira ko na nyina wunda byari umwana kandi n'abandi bose baba bayavuze burya abanyamagambo si bo banyabikorwa dore ko ingunguru ziri mu busa zitabura kurusha izindi urushaku ikindi kandi agomba kumenya na za bibiliya zarabivuze ngo uwicishije inkota nayo uramwica
nakwica nanyu Yes, nabona kure nakwica nanyu.
Ese ubundi agomba kwica nkande, kuki se yica ariko yica itegeko nshinga ritemerera abantu kwica kandi akaryica ari ushinzwe kuririnda. Aho abantu ntibibeshye bakarindisha inyama bihehe. None nabonye ubwicanyi b'umurenze ari inginga bo kumusaba imbabazi z'ibicumuro byabaye bataravuka ngo barazira izina ryabo. Dore ko ubwoko butakiba mu gihugu aho barihisemo bajya kuvuka ubwo agira ngo ave mu kimwaro asisibiranye ibimugonga aribyo bimugora ngo bitazavaho bigaragaza uruhare yagize mu gucura inkumbi igihugu cyose akanangabaza karere kose amena amaraso aho ageze hose dore ko urwamba ariko gatabi aterekezwa ngo acishe make rukanamuranga iyo iturufu yananiwe kurya ibigarasha bimutera ubwoba ibigarasha bikamurusha kuba amaturufu agahitamo inzira yo kuba ikigarasha akumutindi wabonye imbwa ifasha urukwavu akidoga kubita agatoki ku kandi wiyaza kubimbwa niwe ubururiye dore urwo rubyiruko arimo aracamo ibice arukangisha ubwoko bwarwo anarubyoza ibyo rutahagazeho kugira ngo haboneke uwo yegekaho iby'amarorerwa yakoreye igihugu tutibagiwe akarere kose maze akomeza abayobore buhumyi bityo buri wese ahora n'icyaha kizaba umurage w'inkomoko kuba mukomotse uko ibihe bije maze amoko akimurirwa amazina hagasigara bicanye n'abicwa ubwo se kandi amoko aturutse hehe aberaho gusa inyungu za nyamunsi harya ubwo ipfo byarindi ryava hehe niba ryarahawe ijambo ijabiro ingenga se yindi zava hehe niba umugenga waya kidegembya
uwe niba utarishe ngo nahaguruka bisabire imbabazi haguruka usabire imbabazi abishe mu izina ryawe
gusaba imbabazi sibyo kibazo ikibazo ni imbabazi z'akajagari aho guhera mu kereregati yarakwiye gutanga urugero akaba intwari nkurya mwari nyetera utekereza ibihe tugezemo maze agateganyiriza ibihe bizaza nyamunsi agahera uruhande rumwe agasaba imbabazi z'abishe mu izina rye igihe byacikiraga ku rucuncu agasaba imbabazi imiryango yose yaheye ku iyo mu majyaruguru aho yanyuze hose acura inkumbi akihangana agasaba imbabazi z'umukuru w'interahamwe wishe mu izina rye bigatinda agakomeza asaba n'imbabazi z'abatsembye inkambi mu izina rye yaba intwari ubwo akambuka ikivu agasaba imbabazi imiryango itari mikeya yatikiriye muri Kongo mu izina rye aho kibumba mugunga kahindo na mpanzi abo yafatanyije n'inzara agacucuma yaba umunyakuri agasoza asaba n'imbabazi amamiliyoni y'abanyekongo yishe buyoka abazize ubutaka bwabo bukungahaye ahora asahura asiganwa n'iminsi cyakora byari kurushaho kuba byiza ari uko yunamiye icuma akareka kwica agasubiza inkota mu rwubati rwayo akareka gusarurira mu nduru agasubiza imitungo y'abandi yanyaze kuko amaherezo y'inzira ni mu nzu nataruhukira mu buroko azajya mu gitaka nk'abandi aho azasanga ya miryango yiganjemo inzira karengane yamariye ku icumu akaba bene Rwabugira ariwe Sezisoni mwene Nkoronko na Numuroro Nkwere wicishwe n'umuhungu we Rwabugiri ibuzinganjwiri bwa Matovu aho imbirima kwa Mibambwe arezwe n'abakono b'inyanga birama azira seruteganya serutemba na shakwe akicwa mu izina rya Nyamunsi ari nayo ntandaro yo kurucunshu akaba atarabisabira imbabazi n'ubu
abatarabicanye ntago twabyemeye abatarabicanye ntago twabyemeye abatarabicanye ntago twabyemeye
ese kuri we kwica ni iki wamukwereka yigiranyo ni nyinshi aho yiyambika uruhu rw'intama akarurenza kurwa bihehe nkaho senda shonga yazize intama naho se munyenda mutsana ndasingwa rizinde na rwisereka bazize nde mirasano na kabera se bari hehe bwana kese na bucyana gapyisi na gatabazi bishwe nande ingabire na rugambage ntabo nkibona hamishuti na bugira imfura bazize iki abihaye imana siga kurazo abo si numutamiro kuri Nyamunsi utanze urutondo uko rwakabaye wasanga indayirusha ngunda aho ruzagayura yamwaritse mu mabondo naho ruje ukundi kamusigira ubusembwa niba ari umunyakuri rwose naho urubyiruko rwose atavanguye uburenganzira bwose busesuye bwo kuririra abago bose bahitanwe n'intagondwa zose bahabwa icyubahiro cyabo cyose aho gukoreshwa nk'ibicuruzwa bahora badandaje ku madaraja ngo nyirabayaza nabo n'icyamurika ashimisha abo watse bashungereye barira y'ingona mu ikinamico bashinyagurira inzira kamama zitanamenyaga niyo bigana batitaye kwishavu batera babo ariko itegeko teka ritabemerera ubwo burenganzira bwa muntu kereka iyo burengera inyungu za Nyamunsi nkaho Nyamunsi watari munsi y'ijuru nimuhagurukire rimwe muri maso mwamagana ingoma ya ngomba bituri yakosherejwe abambari b'abamotsi biyemeje kuba ingaruzwa muheto bagahora bayitambira igihe cyose uko umurishyo wazigeze ikaragukarazwe ariko batatira uw'inyabutatu kwa kutamenya kwa gahuga hambirije inkuru bijyana mu cyungu iteka ryose nkarugina mihigo yahiriye ku rucunshu ingoma zirangwa n'uruzizi rw'urusobekerane guzuyemo ubusiha bw'ubusawuzi bw'abambari bambariye umugoma kumbehe bakarahirira kuba inkoma amashyi ku nkota inkongoro zigafata ijambo ijabiro igihugu kikagirwa ingwate n'intagondwa
wemeye mu Rwanda ko haba ibintu bidakwiriye kuhaba wemeye mu Rwanda ko haba ibintu bidakwiriye kuhaba wemeye mu Rwanda ko haba ibintu bidakwiriye kuhaba
aho kwakira ubutumwa bw'iryamukuru bagahitamo gutoteza ziriya ntwari zitwaje ishapure n'umusaraba zishorewe n'umwuka wera mu kuba intwarane za Rurema wazitumye kumurikira Nyamunsi zikiyemeza gusohoza ubutumwa zititaye ku butabasha bw'icyo cyatwa zigatwaza kigabo mu mbaga y'indeberezi maze aho batinya zikahacana ukuri kumwe guca muziko ntigushye zikanangira gupfana ipfunwe ubwo bazikabuharira za nkoma amashyi zambariye umugoma kumbehe maze Nyamunsi akazibashumuriza ngo zibapakire pandagari bagane mabuso ya Nyamunsi batabara ubutanywa itabi aho umwana arira nyina ntiyumve kwambura amataru utagira ubutabera uhageze wese akazasanga abamurega ari baregwaho bagaca ibicuma aho guca imanza ari byo mbura amatare yategetswe n'icyama cyamamariye gucecekesha abatari inkoma amashyi zacyo cyangwa se abaciye ukubiri no gutekerereza mu mabondo yabo azabacecekesha asageze hehe nahere kuri rwa rubyiruko ubwo rwamuciraga umugani w'icupa aho kurwumva karucecekesha ngo amazi yabaye umwanda nta kinyowe naho nizo nshingano z'iyo ngoma igendera ku nshinga amategeko atemera uburenganzira bwa muntu akimiriza imbere iterabwoba no kwicisha inzara abatagira kivurira abagituye bakaba bacakara bagasiko k'intore n'intozo zikikije ngomba bituriya Nyamunsi none ararira asaba abo yimye kumujya inyuma no kumufasha kurwanya abajyanama bamukamiye bakamutereka kuri ngomba bituri ubitajya imbizi na demokarasi yabo mu gihe ntawe ujya impaka n'impeshyi adahunitse ibigega n'akagega
human rights, freedoms. Ibyo bakoresha, methods bakoresha na standards bakoresha. Ntabwo zakwaparayinga hano mu Rwanda. Democracy. Human rights, freedoms. Ibyo bakoresha, methods bakoresha na standards bakoresha. Ntabwo zakwaparayinga hano mu Rwanda. Democracy. Human rights, freedoms. Ibyo bakoresha, methods bakoresha na standards bakoresha. Ntabwo zakwaparayinga hano mu Rwanda.
Uretse ko ntaho bazigipfama twi ngo nigisubiremo ibyo twumvise cyangwa ngo bazimpumye ngo niyerekane ibyo yabonye nkuko ntaho bazikiraga ngo nikivuga ibyo gitekereza uhari ugitegereje yindi gihamya yo kumuhanurira ko demokarasi iheze mwibohero ry'ingoma ngomba bituriya Nyamunsi irangwa n'uruzizi rw'urusobekerane rwuzuyemo ubusiha bw'ubusahuzi bw'abambari bambariye umugoma kumbehe bakarahirira kuba inkora amaraso ku nkota inkuku zigacika urukendero ababyeyi bakamburwa inkanda ntibasubize ingobyi mugongo abahinzi bagategekwa gutera ibyatsi by'akataribwa umudari ugaca ikiganza inzara igahabwa inturo kwa sebahinzi aborozi bakororera umurimbo ubworo bukahagira karande bwakikahagira imbata Nyamunsi akimita iterabwoba litera bene gihugu kugihunga bakagihungira mu mahanga aho bakurikiza za ntozo zikababuza amahwemo naho amahanga agashungera. Nawe rero bwana mpunzi ukiga amashuri menshi ugacuruza ukunguke bya mirenge ukagura amazu n'amamodoka ukaryuka ryamu gakubita intumbwe ukumva ko wageze iyuya ukumva kandi ko bwakeye nyamara ubwicura burindi ryaragupfutse amaso n'amatwi ryaraguhishe kuheze mwibohero gitera bwoba rya nyamunsi ukatinya kwifatanya n'abandi ngo utange inkunga yawe ubohoze demokarasi yawe ngo urengere inyungu zawe uhabwa n'uburenganzira bwa muntu ngo ahanya munsi atarikandagira akakwirenza ka musabe na sendashonga akagushimuta ka mushahidi n'abandi benshi nyamara nawe ntaho uhagaze aho ugera ubwo buri umuryango wapfusha umubyeyi ntuwe watabara ngo batagutegera ku gituro bakagutesha ubuzima bwawe ubundi si ubuzima ufite ubuhe wagira ngo ugiye iwanyu aho wiriwe sihurara ugahora ubundabunda kubera iterabwoba ryagutashye ubwo se gupfa kurenza uko nukuhe inkuru zigiye kuzaba impamo ngo mugira inzara kurenza inzigo nubwo umuhoza ari mwibohero ntaganda na mushahidi n'abandi benshi bazasiga ishusho y'ubutwari berekanye bagahitamo kurarana uruguma aho kuniganwa ijambo bakitanga batitangiye itama ngo bavane demokarasi mwibohero ariko uzasiga umugani mubi ko wahora gutegereje nka babandi barota kuzajya mu ijuru badapfuye cyangwa kuzasarura aho batahinze. Nawe rero se guhunga nkwifurije amahirwe muri uwo muyobe utuma utareba kurengurenza izuru ngo ubone iherezo ry'ubwo buvumo wicayemo aho uhora uhimba impamvu zitagira ingano aho uhora ufungiye ingufu mu mifuka ngo ritavunguka ukazabura tike yo kukugeza mu ijuru udapfuye ugatinya gutera inkunga yo kurwana rwa rugamba rwo kubohoza demokarasi iheze mu ibohero ry'iterabwoba rya nyamunsi ugira amahirwe menshi cyane yo kuzagera mu ijuru udapfuye no kuzabona umusaruro mwinshi aho utahinze.